Yeah. Haha. Pinda loco. Oh, animal baba. Yeah.
Hero.
Animal. Yankee Nash, please speak baba. Yeah. Yes, now. Sure.
Ungakwani.
Pindukwani baba.
Ngoba ususile ungasahlala kumele imele raw animal imomncane inceli sibele suka la eduze ngoba ngaze ngikhahlele mangabe ufuna ibeef yini ungeze kuphakele and ububi bakho mina ngibaza usake sigele manje zikushubele isilwane ngawe siyangojela nempama ngayidedela ngoba nongqondo umdala mangabe ufuna ifight ayivele isuke mzala mina ngikuda ngihleka ngihayina mzala mangabe khona inyama mina ngingena qala nalomo ebamba imakhe aqala axubhe kuqala angifuni uzobamba imakhe asibone kushunga ikhala ngithi umlomo wakho ugcwele ukudla kwakudala and umncane entwane kuthi ubuse ukudala mumbi ngathi sela and mumbona ungambhala futhi ngishintila igcwele umqala ufana ne-alarm mebe mhlophe uyakhala umbheke udlala ngekhayeni usefuna ukukhala mina ngishaya ngephantshi intwane engakhulu ikhala phela ngisilwane intwana esombula amacala ngoba usungonile lana ngeke uphume usaphi
fana nalo nyaka ngeke uphele usacubi
fana nalivushakho kwamele ngikuthunga ngoba manje mephuma kihamba nephunga kushufilifili inkondo yakho ngiyadunga manje kuhlifihlifi phela irowi nequnga lakumina ufana nomoba ngiphula amalunga ngeke ungenze lutho ngisho noma usufunga usho ngobubi nomlomo engathi bhega ngisho ungeza ngequpha ngisabanika phezu kwale mic angisakufuni manika ngoba ugcwele amanga angisakufuni manika ringa kabaya lana sokubiza i-bitch nika
ya iro baba straight forward baba ngizogcwala baba ya yeah.